studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jamu wali sakrabe kidibe bisilamodo e wattu kabaruji studio tamani beta ko o sukrabe lekkoy jandeji leere puditi jande hikka kay sarabe be nandar lam ko be kanye janginobe yutinno hawri do gotum yalla jande hikka en lato ko jida sifi e gonini kay fodje fawde neddo kiddo fedde ansardin hasan ag abdul aziz ag mohammed e wisudu sajadu kiti batte masibaji fawde e tomonte en warete fawde e makko tay kama wiide nde ya fuf masibaji na ngada leedi mendi e wi dunke en yoga dum do yo batte rafi jogola kabaru mudun bangal sariya ingoni sambe kabaruji amen hande 30 go lewru octobre 2019 mamadi keita to bogi jande gafandu hala mamadu samasek kumani be kabaru jande leedi ndi ndidi kenyan na gabama ko ga fanda mudun wonno huntande hore dabareji bangal jande hitande 2019-2020 wul sama wiide imadraji na gondi yalla cuudi lekol uddadi batte wadi denagu na udite so bangal hore be syndicaji di e be kolliti mette made batte yebare lam o bangal himmeji mabbe kedan na ko ibrahim haran jallu hebani en do fajtango usman diko e mi horo
yottobe didi goni ayweneede le batu mobudo daranne be jande lekol saraabe sukaabe jangobe kanye sendika janginobe yo bangal bantugol lekol hikka fawarde eno hebbe defika be kani nabirede pale godde le janginirda hakkundeje de horabe daranibe jande non dokki tajeral an gondi e golle mun ka jati kerdembe
le ministere
ministere nde wadam bodde mun fuf yalla kala janginirde uddade de na mbawa ursede den non der kala akademi totondral hakkilaji ngadete hakkunde amen e jamarande sabi andon fadde ultingol janginirde de golleji ciwdi kiwdi na kani hucinede hore ingul hejoji e kunande mudum denno andon mi baman jati furure e kabaru orientation o
avoir les orientations
jangino be signé be ñande 10 octobre itan 2016 de andon pi fa hande heedi lam non gondingol anniaji dibanno e yabbaade di fedo odo kabaru non be kolliti kulol mabbe hikadu bangal tidal laaji e wi adama famba ke yada hala syndicat signataire du 15 octobre 2016 de keddam
sikki wala kay telaaji kiwri nangudi bakkat juno fuf bangal tobere nawberde min kawri non dum mudum debitat ciagal singul gul o do kabar o hun cente hore bon goddo dum na wodi kabaru e daari nogali temdere bangal yentem saragol lulingol 07 tobere mudum no tamantate jorberde hokki min jati o do hakke o kami anda kuddu sal fa hande lam o natadi hinadi hakkeji jangnobe
le bato o non dabareji kesi martinama kumpa heedi ministre jande leedi men yo defa heedi baccalauréat du jande landogal wada fawarde e yaltingo def fey so naitoro e bak ley dandiran natudu le jande janginirde janginobe
dabareji piyama yalla cuudi l'école le cercle tumbutu na udite e wi ho radio cap cercle o yiti e ko munibe kabaru jande nyande 30 nde to tumbututun fanda mudun wonno ewtade golleji di fodde omtugo jandeji di nyande 30 nde kedana ko harni mahammad mulfiha ho radio cap tumbutu bokar jitte kedodo amen to tumbututun e do fati tango usman diko
en tout cas nous espérons
que kan ko heewi e janginirde de uditan de wargo directeur e janginirde ana jina hakilam gaka dabereji fu ba mama fa janginirde fu puddita golle minen rowani yo janginirde diditan uduno ka heka ana wawi latade sabe kese kew uditete de mbara fa e sapon kande fuddude hikka noddango ngo ngada mi fewde laami be leddi woni janginobe ana gonde bamede mide yidi hebde hewbe fami tukka jolande godude
vraiment suivi
sarabe nandar lam ko be kanye janginobe yottino kawra do gutum batte nafaka sukabe lekkuy be hitande jande hikka yo be do kayba sanne kabaru mutreji gulladi keddon nako hebani en musa malisi sugo do facitango usman diko
jande hitande hikka de mide yidi de latro no yida fa joni ono mutreji gulladi an damina de gikan hikka non latro tako hanono rawanno jande latorto no yirrani mide yidi jande hitande hikka de lato dawla mawka gouvernement o sa arabe sukabe jangobe fawarde janginobe fu tinnon dokkondire juude yalla sukabe meeda na baawa jangude jiida latoro hono no dum jabbidi ni sabe murtireji golle kewdi ngadi no bidan daade gouvernement o do tinno hunje na hore himmeji janginobe fawarde jangobe be do tinno kam e hore du lato tibarbe e golle sukabe du tinno peeda tekkinde ko
kala jidde be rewe fam kabaruji leri male hejoji sidu tamay na baw nawtorade bien bangal bembal whatsapp numero 0770158 01 kipali kewdi ngodi ngada di fawde e kabitibe leedi mali e be gubal G5 Sahel dum wadi beten law kenyan to mondoro ki kanye bulkisi le region muti faha andaka so won barmube ma kiddiki hen ka e wi communique lam o huliti wi fel fulti metamudun bangal musere kaki kewdi ka won kultibe wiide famdi fuf civil en idon ka kiddiki hen commandant G5 Sahel ka huliti dum do e gulleji yimbele gubal la terroriste ansal islam CPI huliti wiide sara neddo kiddo gubal Ansardin Al Hassan ag Abdul Aziz ag Mohamed ka wakati jun o kay andaka nyande wate to lahetun mitina wiide Al Hassan hayfirama masibali chatudi fewde e tomonte en ngada di to tumtu ton e wattu mo sahalla leedi dina wonno juude kambe gube mbien terroriste en hakunde lewru avril 2012 e lewru janvier 2013 wakat jun o taykama wiide masibali kewdi na ngada der leedi mali donc en joga kay pili dun e rafi hun changul hore kabar usariya ali tunkara huliti wiide an hani kala gulube dum nata e juude sariya kedana ko o harni hawa berte e do fastango usman diko
masibaji nan yo wayde wodugol kawju heedi nedda kuna heedi lamu meden yimbe dem eta ko fey ko yubbini e nedda ko dum ana waddana mon kala tacande hore mun sariya le jangugol masibaji ana hani ko landugal heedana galleji e lamu do deri le mali tayka madu dogi e do ko galle e lamu fu donkiti waddana yimbe kandarto ko e mu en masibaji jataka yo bon dum ko jati sarabe galleji ana kani du daranade fa gonaki yimbe yuko fa malinkobe fu gona le hawjude
kalisi na hiddi latade kasindire moka bangal huntangol hore kabaru yiteji nange der leedi mali dum woni ko holliti horoja gullude humande kabar mudun le leedi mali kenyen na wattu dum wadi kenyen wattu faccitingol tongande do dido yiteji kedana ko kanko Suleiman Berti o halni Mariam Koulibaly do faccitango Ousmane Diko
Sena de grand projet à
ça. Yodum projet mawdo mahugol noku mawdo panoji nangi don dokoji courant yodondiroji di e lawi courant goddi heedi kita do megawatt chapande joy kebete mudun fay boeta sabe noku o an wonde hokkude courant nokuji godde golleji mudun nan an gonda e fuddede li lamu kay onon yo hendu kasen nawtata fa hokka courant nokuji mudum mahete miden yidi courant malidu warta e courant keedin tintedo faanda an musadde mum kuran nange hitade fu ana wondi e buytade gouvernement bami dabereji kuynoji du hono wayde yobugol usuru ngamudun le sariya bamakaka ko taykita non o kuran ana wondi e hebede no yafiri heedi jama fay be ngala bawde be ana ley hen beedi handu yamirgol nawtorade dido kurangaji faabato buytude almusaddaji faare be warbe fu baa yobude ciogu
mudun
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sen gade ele kabalugul region ngaji aben di en bien to sikaso tonno be omtu ko le jande hitale 2019-2020 wonde hunchinde hore no fevri tour e l'école yimbele golodobe ko mun en na ngudde image radio jande hikka na lato na heba lawul to burem tonno nyande alande ben yimbe syndicataji lolir do signataire du 15 octobre 2015 ngadi botumo do martingul kabaruji martingul kumpa kabaruji le jangmirde burem 1 fonda mudun wonno fide dabariji batte omtugol l'école hitande 2019-2020 et tabade murtere golle balle didi soni dum yamirama ka fodde den syndicat o ndardi yimbe syndicat o yotino golle mudun to segu tonno sappo e jeddonno surbaabe jenna jugibe hakkunde duubi sappo e tati e duubi sappo jiddi ngadi dadondiral defu nyande noga e jitti lewru septembre e wi landin do o do kabar o fanda mudun woni hun cande hore kabaru andal defu wonande rewbe be defu mbien funata waji amen di be mbien ardido o do kabar o wiyete kurutum Koulibaly dennobe fuf be tottama kaaki jande batte kurutingol jande jiddi maison de la femme segu ngoni landin do odo kabaru do en timo takabaru ji amen hande ka fa hande yewtarna yeso
sido tamani